S-A-W-B-Y, Seven's Cost Center.
Nearly got it, Bobby.
Things ain't the same. I don't wanna hear your name. Do not explain. I just want you out of my brain. Things ain't the same. I don't wanna hear your name. Do not explain. I just want you out of my brain. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye.
Uzenzile akakhalelwa ongalidingi usiza akalekelelwa sibona ngomopho esala kutshelwa ngizamile ukukusiza manje angisenendaba le hey. I know jowonile umncane kaso mara impilo yakho soyimoshile uflophile ngigabhile nakine baqoshile ungalengi ukhale ngathi amathuba sikunikile ya yeah. Ngixolelile ngakutshela into eyisile ngikugcinile uma wakhe edubile ngigqugquzelile ithemba usulahlile ngathi ngisakudinga emhlabeni uthi kungcono ukuthi ufile then wayitshela ukuthi usile kuyima ohlakaniphile isikhathi sakho wasipha abantu abasho batholile ama-boyfriend nama-friend kumnandi nijabulile manje sekushintshile ulala Polambile.
Things ain't the same. I don't wanna hear your name. Do not explain. I just want you out of my brain. Things ain't the same. I don't wanna hear your name. Do not explain. I just want you out of my brain.
Waphuma esandleni uthando ngangagcini ngokukhombisa empedeni fede ngimdala kunawe ende ngimdala emhlabeni kwakumele ungimamele mangikhuluma njengohulumeni angisenandaba nawe ngikutshele mara kungijabulisa ukuthi zikufele uyashayisa umisteri ngizibambele ngiyafisa ube grand ngepadi ngeke ngikulekelele uwena wedwa ungazisiza ungawari ngami endlini yami amacheri ngiyawabiza kwamanye mangivuka konje uyangirabhela uthi bona sathandana yazi uyangiphaphela sekwaphela konke okwakusihlanganisa sekusemqondweni kuphela konke okwakusijabulisa impilo siyiphila engiphathisa ngamahloni marayike ngaphandle ngifisa ube ngcono ube oni.